kuchiba kubuti Mirale sawa nebisere bigere Katonda ya malira wa magezi Nakoli ntegeke ya buli chitonde chiramu Kususa mubisere bigere Nibiabuli chintu baba batu sokutamwa Kususa wasano kukoma Nibiba mbose nyewa batu demutebe Atebo pimo bulu njifuti Ezibazi maloga njene mubana bawele Novela wa matindo mbakulu Yeye nsonge sombo la vanji mundabe Abange ni musajja wandasi Kubientu sekoti wanti vate vandaba Navaldo kompo kenye wankomi Nivira vira antio kuimba buendi chitone Matumu kama wafe mgezi Mchabanchi ya nyongera kusomba balavi Bwebaja sila mwago kama bu Nivi mfamu lindaga usajja ukulu Swazi zabera kusaba sebo Bali mfake lango muntu aloga tafa Bali tuza novu chiko kubali Mgabe kumkumula antio muntu ono chikemo Atenga wenjo gede basebo Bilibera uku wange ya ntonda balaba Nse kankolevi simwa balavi Kubandi watala mfamu mwatu wa masavu Chino chimanye rinya jedene Nali kongo jamu alintenze mrulasi Kativerita wanye mitima Nginda divasi kabaje kabalinone Balirinzi rizate mburumi Tie rinya doli yoli sukiri demukiro Lituku vienda kukwe woyosa Uboyo zesa chiri tukule tumatise Ndiyo kenkwa tejiki vandave Ndiye waulire singe kate kururi Beyolele ya gawa maguvu Bakongo jagonga ulio mumativu Wamaba kama vanga balavi Naba ulirize rimva masanyu Jabba galamba sinze kururi Ngansa suru empagira ya mwe matisa Ninyabu nani alaba sabie Umuyambe nyu mwana watalika ya sila Emikona dadde mujamwe batayi Uwebu waka wenzi jebu bondo mbakulu Ebintwe bitu twala kumbaga Baba baite gataka batali baite Abasingechi batwala okulaba Muna wawaila nikwe yale somu gole Ozi nukunyo kumubisi Bebitende wababa bagenze kumbaga Zendi mwaofu nyo mchino Temumbo golele chintu alambe kugoma Mbela maga maga wakazi Kaleke wawuse chone chitume chivaga Chovola basifa yoku hitua Nibu batumbise echife change nchimanyi Nonya watatu sesitima Wenkole tulo ni maga mageyo yimbaga Katisiru watalu wako limbaga Nenetege kanti ntege wabitimba kuruno O manyi motoka yanku menkisi Nunuwe nsulike mianzi ngaveyo kukola Katisiru watalu wako limbaga Naline ulirandi ya tudeko mkuwona Onze kandage kuchivaga Katundono ya ndi nkasuka yo kuchikazi Atenga ni musajja wantomo Bamu izi singa njokeru wako mubatezi Mwatu na bachala benyini ya balo sangaze na boba vera yo kubaga Satu ala chisera chinene Nengwa kulina ngenga jimu mkunwa kwenyini Atomu sasafi ya kudene Jangweno ni munange na ewe ya kola Nembye na mugamba tewali usosi Nibyadako mubielo olezi timogera Nenke ya yajja yandabe Muchigirize nangeni musajja munovu Era mukirize tezibambale Basu nalima tanguru viza kubakazi Omuntu namwagala nyulira Kalo watala visefune chichamu mutima Na yenga nechabela enjini Mbuza yu nyanjala mikono mkono Nagirangane mbuza kakati Wajovero ntualeo na yuva tulave Yatanga musenga elu mkuse Sagala kumanyi tamanyi tinivyo mbikola Kunze wafuru mutia kuruli Musange kumbaga yali alaze walu mkuse Kekwala nesenga enjini Muntu wabinyumo yali ataliseko masanyo Nematiri lao mbusiru Tiri nduli nosanga tiri kumfuzi Nensawa nolumuli chikole Liepe waweri je wange insuze Echintwe choli hachi wakanya Nelintegele za dalaweri chenya wakulu kazi alina oyo omwami ekibbirira kijje kindage ku masanyu laba nze bwe nakiyita empisa terintuliwulize nenneesimba mu mutima neŋŋoma tonyumye ng'emisana ekiro libeereeka singa waalyo talivuma kye simanyangakoona kaakati tibbawo erintu lino yali musajja mukozi nga yakeeranga nnyo mu nkoko n'addanga waggulo sikibalimba bassebo wabula ndowooza bwe kyali kubanga linnange yajjanga mpawo okuyosa ng'era omuntu akeera ku dyute nga ne linnange alitonyeza googoha nange ne sibeera musiru ebyobugayaavu n'embisibanga ku mpagi nga kazzi ne katonda atulaba mulindeeko ebyaddako tegaali masanyu musajja watto nannyini mukazi obaagala obawa nti watabanze nnamula nanyiiga nnyo mumutima naye obukakafu tabuulina nti nkikola nzijuukira lunaku lwennyini ekyessaawa nteebereza mpozi mu kkumi linnanga eryakeera lindabe paka ssaawa ezo nga ndinali mu masanyu nawuliranga mu ku bisulo muli ne ŋŋamba nti osanga mukwano kunoga kakazi mwe munaayita enkoma mibiri girabula nga wanaavaawo ekisobu bawa muganzi wange yayita nga mpaawo akimanyi nti anaavayo yennyini ne muyita bandi kalibu yingira ofune otuulawo ku ntebe nendagiza maanyi omuwala ayaniriza omugenyi nze mmala okuteekako engoye nali sambadde mbulangiti temusaana wangoye ebbugumu lyamu olimanyi okulamusa tekwali kwa ssanyu yagenda okulamusa nawulira mpina tteke walaala omusajja nzita ne mmanya akabi akantuuseeko bwe kali nalingirizaako mu katuli nendaba tteke era neegebaaziwa teyatoma yegayiriddeko ntusonyiwa nga mpawo kijju naye ali omusajja akaaye bwalaba bitabuse neyemulula n'ateregenya kwekuwona laba bba bwatabeera mugezi n'asigala wanjagalamu nange kakkopi yensonga endeese kaakati tutaggulula obwongo otulabe ng'ebisobu ekituufu kifuuka ekisobu olw'enkozesa yakikozesa kuno kuyiga nagenda ne mmanya nti omukazi kaakati adduse tusigaddewo babiri tewali ategeddeko ku lutalo wadde ab'emirirano bibadde byaffe mwakiba nentegeera kye nnina okukola kyeyali tannalaba ono bbawo omukyalo omusiru ne mmubuuza ekimuleesa nnumbe n'ebikonda awo ne mwokyayo nga bisatu ne nduulu n'enkoleeza mu nkuba nga ndeekaana mu nnyamba eribbindira bye n'abadduukirize ne wanguwa owange kikikonze liirino mulirabe lisitudde leediyo ennene ne ndigwikiriza mbadde nva eyo nkiigo ate mu nnyambi ennyo ne mwanguwa kuba eribbiribadde lisazeewo olutalo kobbo tulitwale ku mbuga konze kyekiikyo ago ge mateeka gennyini nga ngulangwawo bwa mbuzi nga tusiba nnenda nywerera eddala takuluka yasuula ku poliisi omukulu eyo gye yandiira kavu omuwendo omunene nga ntandika siringi kuzirya ndowooza byebisiraani ebinnondoola buli lukya gwe ky'ofunye ekikuume mu mutima kye nnagambye ekirungi kifuuka ekisobu olw'enkwata yakikutte yennyini kubiridde awo gwawuliriza kigaziye tugwa nnyo mu nsobi ng'abaami batuganza abantu abatutuusa ku bisago naye ensobi ezisinga abakazi bazireeta ababeegaana be balya bw'oŋŋamba bw'otoliikaacyunga sibandaala kwenyigawo nfuuka omufuzi kati olw'ekitugwako kakasa guba musango gwo gw'owooleesa ekibabo bwe mba nkusanyusiza mu nkula malaga ŋŋamba bw'olinayo akantu k'ebbali neesaliirewo mu mutima oba naasobola okukutta naawe mu mpola bwe mbeera si kisobole gwe nkuyiteko nalwo teruba lutalo chena vasuera msiru wakubali nange sava yonta sendi wonye Sava matiko gaigi, baweli wala tiyandi tusikwele risago Nesende zezu tuko kumufa, nzeli naliomu, biru wakuga kweli nabba msiru Yasoka chandi sembi mkuru, baby baby zivu biaba na Uganda wabisi Mwawala buseko muite, mubuli wabaku watate vate kukukola Nebanya wabaganza wabali, mchikiriza wana wabano onyamasanyu Kivavula wabu waweshi babu, yuko mao katicheche batunga kongato Ewa balotoda mkuyala, atinona vera kutia aniata tiateke Zemba mwenandi kumite wendi, temujitwala bobinza wapozi sanze njogera Banange nejirete bikemo, sishintu chila lanze keme wenye ulira Zechinke miyama chala zefiga njini kutondo nechinji chali nenye utiva Obo chate ndo wekole dene, nolabo webele dikira kukukasua Chato nukubali nyumiza, kubirita ubana basebo siwe mula Mundavira veka kakati, mubante gereze siva tumite nambie Nimbaga ya serwada ya nyuma, songa ya jikola temu visera vyanguba Halina choto matitigwe bumburwa, obuza visege bumuami aliao mnene Inanjini ya pelandi uluvi yolutele kama sanyo ya nonye basute mkava